This is Tunes of Beats.
다이모니 inuananu ineyondibambuanu imakukondani lero ndikulangizeni njovu ngakhale ikule koma ikaona nyerere imatawa inunso lemekezani aliyense ngakhale mudzalembere osamulonjeza osaumva chakudya iye amatsuka mbale kudikirira chikubwera chakudya ngangopanda kumpatsa iye amadandaula chodeyana nomudzapeza matsoka chinaso mudziwo paumphawi mudziwo paukapolo mudziwo pausiwa mudziwo pakuvutika inayotundaziona ndiposo ndikuziona awa ndi malangizo anga umphawi umamupangitsa munthu kukhala opemphapempha umphawi umavomera chilichonse ngakhale chili chopepera inayotundaziona ndiposo ndikuziona awa ndi malangizo anga matandiza bola ngati zikuyenda ngati sizikuyenda osamangokhala sundani muyesepena inulo mudzakafike ku Amerika bola icho mufuna mutachipeza ngakhale dziko lili takoma osayiwala mphamvu imachoka kumwamba kupemphera osamuyiwala chauza chundeyananu kumaso kwaeni ndi kwaeni mukaenda osayiwala kubadwira olondalama siku yanjeni osadzafika poyiwala ana kubala chilipotu chinafuna mbali weka ukadwala sunga dzinyamule pena munthu ukakhuta kale uma wanyoza umwe yanga kusamale ukadzafuna kukwatira osadzamvera pakamwa pamakambabodza mudzatsatire zochitika khalidwera munthu ndiro limafotokoza osakhulupirira munthu sapanganika dziko mudzalimva kuwawa amakhumudwitsa munthu amakuliritsa munthu ineyotundaziona ndiposo ndikuziona awa ndi malangizo anga